Asa una nini manini, uchoyo ukome. Peku peku, nidondoshe polini, na mipa sinchome. Kwetu maji mengi ya nini, nipe matone. Kisha tinshe kipiga pasi.
Hola, hola.
Tafuta kiko hiko wapi.
Chuma chuma dede de.
Wakiuza siso uza gati.
Chuma chuma dede de.
Kuko dhambi mwiko sipataki.
Chuma chuma dede de.
Sipa mwanzo mwisho achapati. Agagai acha wapunje nazi mwagaranyo.
Hola hola.
Weni roge na pia uzazi vya zaramo. Ale sakata. Isaka tue, sakata.
Your love would shock me like kai kai. It would be hard to come my mind. It's so funny if I don't know. I'll rub it with your lele.
Isaka tue, sakata.
Come slicer.